nsinza Katonda omwana omwoyo abeera mu mubuli mbeera afuba nnyo okutukumakuma Katonda kitaffe gwe tusinza Katonda omwana omwoyo abeera mu mubuli mbeera afuba nnyo okutukumakuma Wetendereze mwana gw'endiga nnabbi Masiyo omukulu yabeerawo era yaliwo oyo yalibeerera ddala ddala ogenda n'otubula n'otya bangi bamwegeza mu batuukane eky'obulimbe kitasoboka ali omu afuga byonna Katonda kitaffe gwe tusinza Katonda omwana omwoyo abeerawo mu buli mbeera afuba nnyo okutukumakuma Katonda kitaffe gwe tusinza Katonda omwana omwoyo abeerawo mu buli mbeera afuba nnyo okutukumakuma
Katonda omwana omwoyo abeerawo mu buli mbeera afuba nnyo okutukumakuma